jego nso kutusa jitutamanyi nani misambe jitutangira jituli mulucha netutajetiba musai kwange tuli kujego nso kutusa jitutamanyi nani misambe jitutangira jituli mulucha netutajetiba ebimbe imbe nebitusenkenya tutudde tuzze mukulozolera obuzibu bukuka gazibu ddala banange tujja okunenya bafu kubasinge nga tunyenya ebikya nga bakyalina ku budde obutetenkanya ng'omukisa gukyatuli mu ngalo musaayi gwange nsaba twogere abendeemu ebituwolanya busongasonga obutono ddala tugifuula emisango gy'ekika baana battu twandyekutteko tusibuka mu nzikiriza na nnono n'abaana baffe bye balisangawo nabo baliwulira be baliteekawo ebituufaanya libibabuulira tuteeseteese tuli bagamba ki bwe balitubuuza ebitukwatako ka tulina ababitunnyonnyola tubatunulako nga be tuteeguya bakadde baffe abasigaddewo mubalaba nammwe abatono ddala nga nabo emyaka gibaweddeko bwe balituzaawako tulikwatawa tusigale mu bulamu obw'ensobi mu bibuuzo nga tubuusabuusa batukoola twetuddeko twesigayani alitetuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya omuntu bw'afa sikusaanawo ng'abasinga bwe batetenkanya balimbelimbe be baasookawo kukira okwezza ebitatuukanye tusigala tululumirira obuvo ng'ebitatuuse bye bituzuukusa mpewo kutawaŋŋanira mu b'ebika bitusuula ate ne ku kawansazi okwetanga ensobi eziriddawo kano ke kadda kasigaddeyo tekagwana mu bunafu bwa mitwe tugolokoke ensi tebitukwatako okufa tekweruza ngegeevuga nkyoba kunajja kusamba omanye alwogerako si aluzuukusa banange tujja okunenya abafu ekika kyaffe kiwerera ddala naye tumanyiganya abatono ddala mulyetabaganya mukyababoolana ng'ababyeyi batuvuddeko tulyebuzaabuza tulituukawa ekika ebibuuzo bikyetuumako mbulira mu byanukulira mu ngero mwe mwogeresa kirituutuukako musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya musaayi gwange nsaba twogere nsaba twogere nsaba tweddemu twesigayani alitetenkanya banyinaffe bagumba mmalya gataliikaajulira ku kyebuko gera ne ku baana be bazaalayo bananga bajjwa balitubuukira ebintu gye bujja ebiritwawula gye bitugayaza ebitono ddala ng'atajjumbidde atujja emize n'okuyitwako engeri z'ensobi so bwe tutetenkanya ne tubiddamu tumanyagane nga we bitukwatamu n'eyasobya alyenenyeza owuwe ng'abatabaganya bakyatuli mu ngalo balitugeyengula balituukawa bwe balitubuuza ebitukwatako tuzze ku myenge tugifuula ekika okumanyagana nga tutamiiruka gye tuvaateeyo ne tuneneŋŋana ab'oluganda ne tubalankana twesibiridde entanda entono tuli batusembera ne bazingako abaana bamwe muli batumaki nga mmwe gye baabakkula mwashawayo muli kumanya mulondalonda mutumatuma kuyagomusa ebintu bya museyi mwabikwatamu so yabibagaana ne mulalambala okuku kwava n'oli omulala eyafa leero ogwo tulina musango ddala. Osula wera kabuko manya tiwebe baka twategera o kiriba kiyinzi situli bajjayo obutalulumirira baliddawo ne bakadde baffe beyawuddemu kulwaffe baagaana okussa ekimu senga ne bataata okubasiba wano bwe kiba kisenga ekisekebbuka biveeyo naffe ne bituboolanya bye tutamanyiko kale tufiira ki bwe bali bulaani alitubuulira nze bino bikwana bikaliddemu balala batukyayira ddala ddala olw'obuntu obw'ekigwi ky'eddalu munga ebibanja bye baasengamu era kati kikakali okugatta ennima balala baamalirira ne basenguka tebaddangamu na kumanyikangako musaayi gwange nsaba twogere ddala kikyennyo ekituboolanya lulala Katumba asotta eggadi yagimbisaako kafuufa ndabye amusanga mu katale alamusandika mbwalineeka ebimukijjanya kale Katumba oyo ddala omuto ebbujje lyakabanga amaka endowooza ezo yazijjawa bintu ebyani yabimutendese oyo saala wa bizibu mbagamba bino bye tulina bitumalira ddala mujja kusomba ebiritwetiba musaayi gwange ekikyomanyi banye naffe okubuna amalya ow'ebujwa nga yalifiiramu nga ne gye yaziikwa mbuusabuusa tekuffe kuliko eyategeerayo bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya ng'abakadde bano bakyaliwo banange tujja okunenya abafu ebintu byabwe ne bibulankana amaanyi gaabwe gaabafiira ki buli kaseera ne bagakaabira okukolerera ffe abeetuddeko tuzze ku byalo tugalika engalo bwe tuzitega amaleere g'obucu bye twewanyisa tuddiŋŋana bye tuteeyama bitukunanyisa bye binsuzanga ntakula omutwe si musango njagala ne twegeya bita olukiiko mbasaba nabeewala tubakooleyo bwe butazaawanga twekutuddemu tetuli wasangana bwe tuzaalanwa temuli bamujja gye tuliteeseza temulekanga y'abaana ebansobi omwezi tulonze gwakasambula mu nnaku zaagwe ekkumi n'olumu tuteeseza eri gye batuwunzika tulime ne kumala lumujja mwesibye buli muntu ajjangayo n'ekimu n'antonga otya abange muli bwe kitatta oyigganga ensolo nze nja kuyisa obutagwa obucu tugende twogere